Erokamano. Wakaw thuoloni mondo walam Nyasaye kapok wachako. Erokamano Nyasachwa modak apanda, hera mari ber Nyasaye mar nyalo. Iselosonwa odhiambo machalo kamani Nyasaye mangima, mondo wawinjie wachni Nyasaye. Yie mondo ibedie gi jawinjo Nyasaye mar nyalo, ni ka wachako Nyasaye tichako kodwa nyaka ang' watieki Nyasaye. Kadibedie jawinjo ma chunye nigi jony Nyasaye, yie mondo ilose mondo ka wachako to wachak ka wan thuolo Nyasaye mar nyalo. Magi duto wakwayo nikech wang'eyo ni in e Nyasaye. Magi duto wakwayo nikech wang'eyo ni weche duto ka waketo kuomi to dhi kare Nyasaye mangima. Bed gi jawinjo duto kuonde duto ma gintiere Nyasaye, mondo ka wachako tichak kodwa nyaka ang' watieki nikech ma Esayawa e nying maler moloyo nying duto, Yahshua Messiah. Amen. En thuolo machielo, Nyathi Nyasaye, ma waseyudore e Radio Milambo mondo wawach wach Nyasaye ka thuon wach mwadwa wuoye odiechieng'ni ma kawuono e odhiambo mar Sabato ni en ni to ere kaka wanyalo loyo lwenje mogore e ngimawa. Ere kaka wanyalo loyo lwenje mogore e ngimawa? Nikech ka wasomo sigand Elijah mane en ng'at Nyasaye manotiyo ne Nyasaye gadiera, to wayudo ka Elijah notimo maber kendo after his greatest victory to Queen Jezebel notemo bwogo ngimane, ma Biblos nyiso na Elijah noringo modhi ei thim kama nodhi obedo e tie yien kamoro manolamo Nyasaye, manonyiso Nyasaye ni kaber to mondo tho nikech ok ober moloyo kwerene. Elijah ne en a prophet of God mane otiyo matek ne Nyasaye, kendo kawasomo buk mar Ruodhi mokwongo 18 verse 20 to wayudo ka Elijah ne en ng'at malich miwuoro. To after given period of time, Elijah nobedo gi wichkuot, kendo bedo gi wichkuot kendo gi chandruok malich ka Queen Jezebel dwaro ni mondo nege nomiyo nowuok gi ng'wech moringo modhi e thim Nyathi Nyasaye. Wasomie sigand Elijah e buk mar Ruodhi mokwongo 18 verse 20, Biblos ma Nyasaye wacho niya, kuom mano Ahab noluongo jo Israel duto, nochoko jonabi go kanyakla e Got Carmel. Eka Elijah nochung' e nyim ji duto mopenjogi niya, unuriw ni e kind paro ariyo nyaka karang'o? Ka Ruoth Nyasaye en Nyasaye to luweuru, to ka Baal e Nyasaye to luuru Baal. Ji noling' thi. Eka Elijah nowachonegi niya, eri an kende janabi mar Ruoth Nyasaye modong', to jonabi mag Baal gin 450. Koro miyauru rwedhi ariyo, we giyier achiel mondo giyang' kendo giketi ewi yien to kik gimok mach. An bende abiro yang'o rwath machielo kendo nakete ewi yien to ok namok mach. Eka uluong nying Nyasachu, to an abiro luongo nying Ruoth Nyasaye, kendo Nyasaye manooro mach e Nyasaye. Ji duto nodwoko ni wayie. 25 wacho niya, eka nowacho ni jonabi mag Baal niya, yieruru rwath achiel uyang' mokwongo nikech ung'eny, eka uluongo nying Nyasachu to kik umok mach. Omiyo ne gikawo rwath mi giyang'o kendo ne giluongo nying Baal chakre okinyi nyaka odiochieng', ka giwacho niya, Baal, yie idwokwa. To ne onge dwoko kata matin. Koro ne gichokore ne gichikore achika ka giluorore kendo mar liswa mane giseloso. Kane ochopo odiochieng' tir, Elijah nojarogi kange konyiero kowacho niya, Koguru matek, donge ni nyasaye. Dipo ka wach moro pod ogale. Kata dipo ka pod odich. Kato dhi e wuoth. Kamoro onindo. Chiewe uru. Ne gimedo kok matek e piny nyasaye. Ka ging'olore gi pelni kod ligengini. Kaka kit timgi nobet. Nyaka rembgi nochwer. Odiochieng' nokadho. Ne gimedo dhumore nyaka saa michiwe misango mar odhiambo. To ne onge duoko kata ng'ama dewo ywakgi. Pradek wacho ni eka Elijah nowacho ni ji duto niya, suduru ka. Mi ji duto nosudo machiegni. Noloso kendo mar misango mar Ruoth Nyasaye. Mano mukore. Nokawo kite 12 maromre gi kwan mar dhoudi yawuot Jacobo, jal mane wach Ruoth Nyasaye obirone niya, nyingi noluong ni Israel. Kitego noloso godo kendo mar misango ni nying Ruoth Nyasaye. Nokunyo bur molworo kendo mar misango. Burno dine rom ting'o migerni 2 mag koth ngano. Nochano yien kendo nopogo rwath lemo lemo moketo wi yien. Eka nowacho niya, keluru pi. Dapige 4 wol kuom misango kendo kuom yien. Mine gitimo kamano nyathi Nyasaye. Nowacho niya, meduru kendo. Mine gitimo kamano. Nowacho kendo ni, timuru mar 3. Mine gitimo. Kendo pi no piny moluoro kar misango nyaka bur nopong'. Kane saa michiwe misango mar odhiambo chopo, Elijah janabi nosudo machiegni mowacho niya, Ruoth Nyasaye ma Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jacobo, yie mondo ji ong'e kawuono ni in e Nyasach Israel, kendo ni an e jatichni mosetimo magi duto kakiwacho. Dwoka Ruoth Nyasaye, dwoka mondo jogi ong'e ni in e Nyasaye maloko chuny iri. Eka mach mar Ruoth Nyasaye nolwar motieko misango kaachiel gi yien gi kite kod lowo. Kendo noywayo pi mane nie bur pep. Kane ji duto oneno gimotimore, ne gipodho piny auma ka giwacho niya, Ruoth Nyasaye Nyasaye adier, Ruoth Nyasaye Nyasaye adier, Nyasaye e Nyasaye. Elijah nokok negi niya, makuru jonabi mag Baal, kik uwe kata chiel tony. Ne
en laktar man gi lony e tiyo kod yiend bungu e
loya aora Kishon monego gikuno. Nyathi Nyasaye, adwa ni winjie teko mantiere kuom Nyasaye manyalo gik moko duto. Adwa ni winjie ni kare Nyasacho mwalamo ni, Nyasaye manochuyo piny kod polo, Nyasaye manochuyo nembni gi gik moko duto manie piny, en Nyasaye ma ok nyal pim gi nyeseche mag Baal. Ne kaka Elijah nonyiso jogi ni adiri Nyasaye en Nyasaye. Koluongo mach, mach nobiro mowango gigi motieko te. Joka noluongo nyisechege mag Baal odiochieng' kod otieno, kinde duto ka giyang'ore gi pelni kaka timgi nobet kare. Onge gima notimore kata achiel, mine gibedo gi wich kuot. Nyathi Nyasaye, gima adwa ni winji en ni to achievements mage mana Elijah obedo godo? En great victory mana Elijah oketo? Ang'o mana Elijah oketo e ngima jogi? Jok mano oseketo geno gi duto kuom nyiseche mag Baal, koro negifwenyo ni Nyasaye en Nyasaye. Kendo onge Nyasaye moro minyalo pim gi Nyasach Israel. Onge Nyasaye machielo minyalo pim gi Nyasach Isaka, Ibrahim kod Jacobo. En Nyasaye manomiyo Elijah mach mowango misango motieko gik moko duto nyaka mach. Nowango duto motieko nyaka pi manosebedio ei kendo mar misango kupong. Adwa ni nyisi nyathi Nyasaye ni Nyasaye en Nyasaye. To anyisi nyathi Nyasaye ni magi duto kana Elijah osetimo, magi duto kana ositimore na Elijah, mane Queen Jezebel ofwenyo gigi duto, chunye nogombo ni mondo otiek Elijah, kendo chunye nogombo ni mondo nege nyathi Nyasaye. Elijah nobedo maluor, noringo modhi e thim, kama noyudo thuolo mar nindo e tie yien kamoro. Biblos ma Nyasaye nyiso ni Nyasaye nowuoyo gi Elijah, noyudo thuolo machielo mar miyo Elijah chiemo, kendo Elijah nochako bedo gi thuolo machielo mar wuotho mondo dhi kama dwaro ni mondo chopie. Nyathi Nyasaye, Yie achik rakodi e ruthi mokwongo na pago chiko wesa ngwen. Biblus ma Nyasaye wacho niande. To en owuon nodhi e thim. Wachak ya pago chike wange. Biblus ma Nyasaye wacho niya. Ahab nonyiso Jezebel gik moko duto mane Elijah timo. Kendo kako nonego jonabi duto. Nekni nobedo nyathi Nyasaye bang' kane Elijah oseluongo nying Nyasaye manyalo gik moko duto. Mofwenyo adier nyiseche mag Baal. Onge gi teko kendo. Mae momiyo ne Elijah ogolo chik ni mondo makgi moridruok kodgi e aora kendo noneggi duto. Winji, ni Ahab nonyiso Jezebel gik moko duto mane Elijah otimo kendo kaka nonego jonabi duto. Mi Jezebel nooro jaote ire Elijah kowacho niya, kakinyo chopo sama kama, kapo kanegi, kakisenego jonabi go, to nyiseche mondo nega. Elijah noluor, mi noringo mondo tony. Kane ochopo Bethsheba, dala mar Juda, noweyo jatichne kuno. To en owuon nodhi e nyim e thim moromo wuoth ndalo achiel, eka nobet e tiend yath moro, mokwayo Ruoth Nyasaye ni mondo tho, kowacho niya, oromo, yaye Ruoth Nyasaye, kaw ngimana, nikech okaber moloyo kwerena. Noriere e tiend yadhno monindo. Eka malaika nomule kawachone niya, amalo ichiem. Kano oting'o wang'e, nopo koneno makati kod puga mar pi yo kawiye. Nochiemo kendo nometho. Eka nochako riere piny. To malaika Ruoth Nyasaye noduogo momule kawacho niya, amalo ichiem. Nono to wuoth biro hingi. Eka noa malo mochiemo kendo modho. Chiemo no nomede teko muwuotho ndalo pira ng'wen odiochieng' gotieno mochopo Horeb god Nyasaye maler. Nyathi Nyasaye, winjie bang' ka Elijah osetimo maber. Elijah kuro romo gi wich kuot. Elijah kuro romo gi gik matek. Nobedo jakinda. Nyasaye nonyise hera. Nyasaye manomiye mach mowang'o misango nochako nyise hera. Kooro kuom malaika mare maler motero ne mkate kod puga manoting'o gik manomadho. Nyathi Nyasaye, kare kiki ol. Ne ok wang'eyo ni ka waol to Nyasaye bedo Nyasaye. Ne ok wang'eyo ni ka osiek kod wiwa, Nyasaye bedo Nyasaye kendo nyadichiel. Ne ok wang'eyo ni ka tuoche osegore ngimawa to Nyasaye chung' kodwa kendo. Ne ok wang'eyo ni ka osiek kod wiwa mowuok kuomwa malich, moluongwa gi nyinge mopogore opogore magalagala, to Nyasaye chako bedo no Nyasaye. Kiwachi en amin, nyathi Nyasaye. Elijah otimo maber. In bende samori setimo maber, nyathi Nyasaye. Kendo ineno kisegulo chiwo ne Nyasaye. Ineno kiserwako welo, nyathi Nyasaye. Isetimo gik malich miparo ni Nyasaye ohero, nyathi Nyasaye. Ti apoya nono, ipo kiromo gi wich kuot. Wasamoro waromo gi wich kuot, nyathi Nyasaye. Nikech Nyasaye chunye gombo ni mondo tem yie ma wan godo. Omiyo owinjo wapuonjre to ere kaka wanyalo overcome disappointments. Ere kaka wanyalo overcome frustrations. Ere kaka wanyalo overcome discouragements. En mana kuwa bedo jokinda, nikech kinda okwod wich. Elijah bedo jakinda. Nyasaye obedo kode. Ochung' kode kinde duto. Omiyo nonyise ni ene Nyasaye. Nonyise ni ene jahera mogundo. Omiyo an bende ajiwo dhiambo ni nyathi Nyasaye. Ni wabed mana ka watimo kinda. Wabed mana ka wabedo joma timo kinda. Adwa na nyisi kokalo kuom buk mar Zaburi 34:18. Dikopo ni chandruok osudo kodi machiegni, to kik wiyi wil. Par ni Nyasaye ni kodi. Kopo ni wich kuot osudo kodi machiegni, jahera, kik wiyi wil, mit wiyi wil gi Nyasaye. Nyasaye ni kodi machiegni. Adwa na parni, chandruok kod achiedh nade nyalo donje ngima ni jahera ma samoro wiyi wil gi Nyasaye. Yie na nyisi wach moro. Ni ka wasomo sigand Saulo, wayudo ka Saulo nong'eyo Nyasaye. Saulo ne tiyo ne Nyasaye. Chuny Saulo ne duo nobiro moweyo Nyasaye. Ma Saulo manyo nyiseche mag nyakalondo. Biblos ma Nyasaye wacho kamae. Lweny notuk e kind Saulo gi jolwenje kaachiel gi jo Filistia. Kokalo jo Filistia, Saulo notho. Biblos nimbole kawacho ni yande, Nyasaye manonego Saulo, nikech Saulo ne wiye wil kode, modonje nyiseche moko. Mag nyakalondo. Aduna nyisi nyathi Nyasaye, nikawasomo buk mar Zaburi 34:18, owinjo wafweny ni ka chandruok odonjo, owinjo wafweny ni ka chieth nade odonjo, owinjo wafweny ni ka dhier odonjo, to Nyasaye nikodwa machiegni. Wasom ni buk mar Zaburi. Zaburi 34:18. Biblos ma Nyasaye wacho niyande. Zaburi 34:18. Biblos ma Nyasaye wacho niyande. Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore, kendo waro joma chunygi osea chuth. Hallelujah. Ni Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore, kendo waro joma chunygi osea chuth. Adwana nyisi jahera, nika chunyi osenyasore. Adwana nyisi jahera, nika chunyi oseachoth. Kendi segombo tho ka Elijah, ka chunyi osegombo tho, chunyi osegombo timo timbe maricho, nikech kore neno ni Nyasaye odeko. Adwana nyisi nyathi Nyasaye, ni buk mar Zaburi 34:18, Biblos mo Nyasaye wacho niya, ni Ruoth Nyasaye chigni gi joma chunygi osenyasore, kendo waro joma chunygi osea chuth. Kibede achiel kuom jok ma Nyasaye dhi waro odhiambo ma kawuono. Nyasachwa ni kibede kodi machiegni nikech chunyi oseol kendo chunyi osea chuth. Iseparo timo timbe maricho, iseparo nyaka tho. Akelo ni jahera ma en Nyasaye. Akelo ni jahera ma en Nyasaye. Kik chunyi ya to tim mana kinda, nikech kinda ok kuod wich. Yena chaka kuni jahera. Yena chaka kuni jahera. Ni buk mwa Galatia 6:9. Wacho wacho moro ma adwa ni winjie. Galatia 6:9. Biblos ma Nyasaye nigi wach moro ma adwa ni winjie jahera. Mondo ifweny ni Nyasachwa ni ok en Nyasaye ma weyo nyithinde. Nyasachwa ni en Nyasaye ma jahera. Galatia 6:9. Biblos ma Nyasaye wacho ni yande. Kuom mano, kik waol gitimo gik mabeyo, nikech ok wanyosore to wan kare. Kanda logik, emomiyo kinde mora mora mwayudwe thuolo, to ber mondo watim ni ji duto maber, to moloyo ni jogo mowete kuom yie. Biblos wacho ni kuom mano kik waol gitimo gik mabeyo. Kik wane ni Nyasaye osedeko. Kik wane ni lembwa ok duoki. Mit waol gi timo gik mabeyo. Watim atima mabeyo kinde duto. Watim atima mabeyo ne ji kinde duto. Nikech Biblos wachonwa niyande. Ni kuom mano kik waol gi timo gik mabeyo. Nikech ka ok wanyosore to wanakare. Kanda logik, emomiyo kinde mora mora mwayudwe thuolo. Nyathi Nyasaye kinde mora mora miyude thuolo. Nyathi Nyasaye kinde mora mora miyude thuolo kata matin. Adwa na nyisi ni ber mondo watim ni ji duto maber. Ni to moloyo ni jogo mowete kuom yie. Nyathi Nyasaye, watim atima maber kinde duto. Watim atima maber kinde ka kinde. Nikech wang'eyo ni samoro wanyalo ol. Wang'eyo ni samoro wanyalo nyosore. To kik waol. Watim atima maber seche te. Kik waol nyathi Nyasaye, watim atima maber seche te. Biblos ojiwowa ni watim atima maber, kik waol. Watim atima maber, kik waol. Nikech ka watimo kamano, Nyasachwa mosiko manyaka chieng' bende ne timonwa maber. Biblos ojiwowa kinde duto, kendo ka walemo kinde duto to wawacho ni Nyasaye kiyie tiwenwa marichowa mana kaka waweyo ne joma timonwa marach. Watim atima kinda. Wawea wewe ni jiricho gi. Kik wa ol. Watima tima kinda. Nyadi mang'eny, chwech makadhano osebedo gi chandruok. Chwech makadhano osebedo ga chiedh nade. Kendo giwacho kinde ka kinde ni jogo ma timo richo kinde ka kinde dhi maber. Wanta ng'omyo watiyo ni to kwayude duoko. Adwa na nyisi jahera, ni Nyasachwa Kodeko obiro biro samu winjore. Nyasachwa Kodeko obiro timo ni samu winjore. Umiyo kwa dhimbele kwa somo e book mar Joanna Chielo Esprodega Berio Biblos mwanya saye nige wach moro. Joanna Chielo Esprodega Berio Biblos mwanya saye wacho wach moro mwanya kwa winje ja winjo. Joanna Chiel Esprodega Berio Biblos mwanya saye wacho kama jopunjere ariyo go no winjo wachne moluwo bang Yesu. Kane Yesu lokore moneno kagiluwe kamano, no penjo giniya, ere gima udwaro? Negiduoke kagipenje ni Rabi, idak kanye? Rabi en dho Ibrania matinde ni japuonj. Nowacho ne giniya, biuru mondo une. Kamano negidhi kode migi gineno kamodaki, kendo gibet kode chieng'no duto. Ne en kar saa 10 mar odhiambo. Ng'ata chiel kuom ji ariyo mane winjo ka Johana wuoyo mi oluwo Yesu ne Andrea wadgi Simon Peter. Gi kanyono Andrea nodhi oyudo Simon wadgi mowacho niya, wasenwang'o Mesaya, tiende ni Kristo. Eka nokelo Simon ir Yesu. Yesu nong'iyo Simon mowacho ni yande, in Simon wuod Johana, to chieng' moro noluongi ni Kefa. Kefa en Petro gi dho Greek, tiende ni Lwanda. Ang'o ma adwa ni winji? I wanted to invite you. Na adwa na kel Yesu e ngimani. Nikech ka wadhi mbele kwa somo ja winjo, wabro yudo ka onyisgi mana ni bi mondo ne. Nokomigi sermon, nokoyalnegi malich. They were just invited to come and see. Negibiro mana mondo ni gine kuom neno ni nyathi Nyasaye. Negiyudo resruok. Kuom neno ni nyathi Nyasaye, negiyudo resruok. Yena mondo anyisi nyathi Nyasaye ni ng'a miluongo ni Philip nokomiyo Nathaniel sermon. He just invited him to meet Jesus personally. And that invitation changed Nathaniel's life forever. An benda luongi nyasini, an benda nyisini mondo ibi, iromie gi Yesu ma ja Nazareth, mondo lok ngimani chutho. Dong Biblia osewacho ni yande, ni jakuo biro ni mondo neki kendo mondo kwel, anta se biro ni mondo akel ngima, kendo bed ngima moromo chutho. Mano Kristo, to Kristo ni ema teri ire, nikech Nathaniel no koyalne. Filipo nonyise ni come and meet Jesus personally. And we are told that the invitation changed Nathaniel's life forever. In bende luong ni samoro, de lok ngimane chuth. Olo duto mosebede ngimani, aluong ni mondi kelne Kristo. Achiedh nade mosebede ngimani nyathi Nyasaye, kelne Kristo. I'm inviting you to meet Jesus. Meeting Jesus is going to change your life forever. It's going to change your life forever. Nyathi Nyasaye. Yena somni Joanna Chiel Wesprangwen Gauchiel. Joanna Chiel Wesprangwen Gauchiel Biblos mwenye Nyasaye wacho ni yande. Nathaniel no penjo ni bende gimoro maber di wuogi e Nazareth adier. Filipo noduoke ni bi mondi ne. Kane Yesu neno Nathaniel kabiro ire, nowacho niya, neuru ja Israel hie cha biro, en ng'ama kare maonge miganga. Nathaniel nopenje ni ing'eya nade? Yesu noduoke niya, kane inie tiend ng'ow cha kapok Filipo luongi to naseneni. Nathaniel noduoke ni japuonj, ine wuod Nyasaye, ine ruodh Israel. Yesu nopenje ni ah, dongi yie mana nikech awacho ni neneni tiend ng'ow, ti biro neno gik madongo moloyo mano. Eka nowacho kendo ni ah, awachonu adier, unune polo koyawre kendo ka malaika mar Nyasaye idho malo kendo lor piny kuom wuod dhano karaidi. Haleluya. Adwa nanyisi ni yande, Filipo invited Nathaniel and the invitation changed Nathaniel's life forever. In binda luongi, isebedo gi pek, isebedo gi achiedhnade, isebedo gi wichkuot, isebedo gi gik malich machando ngimani, ma chunyi nosetho. I'm inviting you to meet Jesus today. Meeting Jesus will change your life completely. Meeting Jesus is going to change your life forever. Nyathi Nyasaye, yena som ni Joibrania 13:8. Nikech Yesu minja luongi ire ni, en ochalre pile. En kaka en kawuono, e kaka ne en nyoro, be kaka obiro bedo manyaka chieng'. Emomiyo aja chir ka invite mondo meet Jesus. Elijah met him. Nathaniel met him. Their lives changed completely. Nikech en ochalre kawuono, nochalre nyoro, kendo en achiel manyaka chieng', manyaka chieng'. Joibrania 13:8. Biblos manyasaye wacho ni ande. Joibrania 13:8. Biblos manyasaye wacho ni am. Yesu Kristo ok lokre, to en achiel nyoro, tinende, kendo nyaka chieng'. Hallelujah. Yesu Kristo ok lokre, en achiel nyoro, tinende, kendo nyaka chieng', nyathi Nyasaye. Omiyo ka waluongi ni mondo irom kode, ka in gi pek, tim atima kinda mondo irom kode. Ka wanyisi ni mondo irom kode, kik iol nyathi Nyasaye, rom aroma kode. Ang'o miyo wacho kamano? Johana 8:31, winji gima wacho. Ni ande. Johana 8:31, Biblos puonjo Nyasaye wacho ni nyathi Nyasaye. Wan waluongi kuom ng'at ma wang'eyo. Waluongi kuom ng'at ma oseloko ngimawa. Adiri jomoko kuom wane nintiere chuodho. To Yesu ma walungu ni noting'o gi malo kendo nyadichiel. Jomoko kuom wane oseran kendo nok gichal ji. To Yesu ma walungu ni nochako mako badgi kendo moketo gi ji. Jomoko kuom wane oselokore jonekni. Yesu ma walungu ni nosechung' kodgi kendo. Jomoko kuom wane oseluw nyaka ni jojuogi. Yesu ma walungu ni ma en achiel nyoro tinende kendo nyaka chieng' ni. No chung kodgi. Yanyisi ni Johana 8:31, Biblos ma Nyasaye wacho ni ande. Yesu nowacho ni Joyahudi mane oyie wachne niya. Adwa ni winch ka nyathi Nyasaye. Nowacho ni Joyahudi mane oyie wachne niya. Ka umako puonjna, eka un jopuonjre na adier. Bende ubiro ng'eyo adier, kendo adier nomiyo ubed thuolo. Negiwacho niya, wan koth Ibrahim, kendo pok wabedo wasumb ng'ato nyaka nene. Koro ere gimomiyo iwacho ni wanabed thuol? Yesu noduko gini, adier adiera wachonu ni, ng'ato matimo richo en misumba richo. Misumba ok luong ni wuod dala ndalo duto. To wuod dala, wuod wuon dala ema iluongo kamano ndalo duto. Kuom mano, kawuowi emomiyo ubedo thuolo, to un ubed thuolo chutho chutho. Ang'eyo ni un koth Ibrahim, to kata kamano, udwaro nega nikech puonjna ok nyal donjonu. Anawachonu gik ma aseneno kuom wuora, to un utimo gik ma useneno kuom wuonu. Negidwoke ni Ibrahim e wuonwa. Yesu nowacho negi ni, kadabed ni un nyithind Ibrahim adier, to di koro utimo mana gik machal gi gik mana Ibrahim otimo. To kar timo kamano to udwaro mana nega nikech asebedo kanyiso adier mana yudo kuom Nyasaye. Ibrahim to ne ok nyal timo gima chal kamano. Un to utimo mana gik ma wuonu timo. Negidwoke ni, wan ok wan kimirwa, wan gi wuonu achiel kende ma en Nyasaye. Yesu nowacho gi ni, kana bed ni Nyasaye wuonu adier, to da uhera nikech an ea. Nikech an ne aa ka Nyasaye, kendo koro an kodu ka. Ne ok abiro gi teko na uwon, to en ema noora. Gik ma wachonu ok nyal donjonu, kendo ok unyal winjo tiendgi, nikech ok uhero wach ma kelonu. Un nyithind wuonu ma en Satan. Uhero timo gik ma en ema odwaro. Nyaka chakruok, en osebedo mana janek, kendo ok odwar adier, nikech adier onge iye. Ka wacho miriambo, unuluo mana kite uwon, nikech en ja miriambo kendo en iwuon miriambo duto, anto awachonu adier, kendo nono, mano emomiyo okuyie wachna. Ere ng'ato kuomu manyalo ngeng'a ni an jaricho? To ka awacho adier, ang'o momiyo yie wachna? Ng'at Nyasaye winjo wach Nyasaye, un ok uwinj wach Nyasaye, nikech un ok un jo Nyasaye. Ki Nyasaye wach marwa ni winji, en ni Yesu nowacho ne jo Yahudi manoyie wachne ni ka umako puonjna to eka un jopuonjre na adier. Bende ubiro ng'eyo adiera, kendo adiera nomi ubedo thuolo. Nyathi Nyasaye, kuyie uwinji adiera odiechieng'ni ma kawuono, mondo adiera oketu ubed thuolo. Kuyie uwinji adiera nyathi Nyasaye, mondo adiera olos ubed kare, mondo chunyu museolo nyathi Nyasaye, Nyasaye ochako keto thuolo kendo. Chunyu museolo nyathi Nyasaye, Nyasaye ochako timonue ng'uono kendo. Chunyu museolo nyathi Nyasaye, Nyasaye ochako makie bado kendo nyadichiel, mondo kaber tunyagi olemo maber. Kaber tunyagi olemo maber. Kipenjirie, inyago olemo maber kose inyago olemo marach? Timatima kinda kinyago olemo maber, nikech pod wan gi thuolo. Ang'o miyo wacho kamano nyathi Nyasaye? Wasom ni bugni mogik, buk mar Luka 13:6. Wan gi thuolo maber ma wanyalo yudo godo thuolo machielo mondo wanyaguru olemo. Kik wabed ni wanyago olemo ma ok beyo, bende kik bed ni wanyago olemo ma ok kare. Ang'o momiyo? Nikech inyalo ng'ad karwa oko. Luka 13:6 wacho niya, mane buk mogik, Luka 13:6 wacho niya, Biblos ma Nyasaye wacho kama, Luka 13:6 Biblos ma Nyasaye ni, eka Yesu nogoyo ni gingero niya, ng'at moro ne nigi yadh ng'ow e puothe mar mzabibu. Chieng' moro nodhi rango kado yudi olemb kuome, to ne ok oyudo. Eka nowacho ne jalos puodho ni, koro kuom higni adek kasebedo kabiro ka mondo ayudi olemo kuom ng'ow ni, ok aseyudo gimoro. Omiyo tong'e oko, ere gimomiyo onego keth lowo kayiem nono? Jalos puodho nodwoke niya, jaduong', yie iweye higa ni bende abiro doye aketne owuoyo. Kamano, ka onyago olemo higa mabiro ni, to mano ber, to ka ok onyago to koro eka nitong'e oko. Nyathi Nyasaye, sigand mzabibu, wach mar ng'ow, adwa nanyisi ni wachni oket kuomwa wan joka dhano. Nitiere joka dhano mosemi thuolo malach mondo nyago olemo. Olemo osetamo nyago nikech chunywa ol. Olemo osetamo nyago nikech waneno ka waol, weche olo chunywa. Emomiyo najiwi ni mondo ibed abeda jakinda. Ka wasomo sigana ni tinyisowa ni onowacho nosebiro koro nyadidek to ok oyud ka yien nyago olemo. Nyasaye oselimi kinde mang'eny to yudo ka chunyi ol. Emomiyo najiwi ni timatima kinda, thuolo nitie machielo minyalo doa godo kaka koro wadoyo uni mondo unyago olemo. Pari ne Elijah notimo maber, oromo gi wichkuot. Timo kinda, Nyasaye omako bade mochako wuotho kendo. In bende akawi aketi e lwet Nyasaye ni kaber to maki bad nikech iseol mondo ichak iyude teko kendo mondo itim atima maber e nying Ruoth Yesu. Amen. Kok kamano nyathi Nyasaye, wachopo e thuolo mogik mar puonjo ma kawuono, kendo nimbiniwa mag studio wachiwo thuolo matin mondo kanitiere medo, kanitiere jiwo, kanitiere penjo, ipenjwa penjo odhiambo mar sabato ni en 0-7-5-1-6-8-6-5 kata 0-7-1-6-1-6-5. Gonwa sime achiel kachiel mondo wa tuagie matin kipenjo penjo kendo kipuoyo kendo kanitire wach manade madwa losi nyathi Nyasaye. Nembni mag Redio Milambo e 0755 41 6 5 kata 0712 11 11 4 5 5. Maloso kodi en jatich Nyasaye Wycliffe Obote mar The Continuing Church of God. Pile ka pile, udhiambo ma sabato, waromo ka, kendo wacho wach Nyasaye. Kanitire penjo madipenji nyathi Nyasaye? Penjwa penjo kokale nona bira bicha bicha ngwana chel bora uchel nona bich kata nona bira achel ario achel 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 angwen abich abich. Puonj ma wapuonjore en ni to ere kaka wanyalo timo kinda mondo wich kuot kata chiedh nade madwarom godo wanyalo gweyo tenge kendo wawuoth kaka jo Nyasaye. Kok kamano to mi wangi mondo walem kamora mora ma intie. Nyasaye mar nyalo isefwenyonwa ni intie ine Nyasaye, ok dwa pimi gi nyiseche mag Baal. Teko mar ilich waneno kimiyo Elija mach mawang'o misango. Bang' ka joma ne oketo genogi kuom nyiseche mag Baal nosegoyo koko ndalo modhuro to mach nokobiro mondo okonygi. Mano miyo wafwenyo ni ine Nyasaye manyalo gik moko duto kendo ine Nyasaye achiel kende. Wakao studio wakete lweti Nyasaye, nitiere jotich studio ni wakete lweti. Bid kodgi kinde duto nikech kokalo kuom studio ni wasebedo ka walando wach ni Nyasaye. Nyis studio ni ka witing Nyasaye mondo kinde duto ka wadonjo to wayal injili kokalo studio ni Nyasaye mangima. Akao jotich ni piny mangima mayalo kendo matiyo ni kinde duto. Ni gin dhano, ginyalo romo gi weche mang'eny kendo chunygi nyalo ol. To wafwenyo ni ka chunywa ol kendo koro kwanyal kendo chunywa oseya, to ine Nyasaye. Ibedo kodwa kinde duto, iting'o wa malo, inyiso wa herani maber. Wachako wafwenyo Nyasaye ni Filipo nonyiso Nathaniel ni bine Yesu ni. Neno Yesu no nomiyo ngima Nathaniel nolokore chutho. Wan be wasebiro nikech wang'eyo ni sechiwo na wuod achiel kende mani Yesu no. Mondo kokalo kuome to waduto wayud ngima. Ye mondo yawe wengowa, timiwa wengi manyalo neno maber. Mondo wasika watimo maber kinde duto Nyasaye majahera. Mondo kabet watim mana kuom dwaro ni kinde ka kinde. Duong' kod pak odog ni polo malo Nyasaye mar nyalo. Erokamano kendo Nyasaye kuom miyowa mich mag gik moko duto misemiyowa. Erokamano Nyasaye kuom miyowa mich mag weche duto miseketo kuom mondo wapuonja winjo. En hera manadi misenyisowa Nyasaye? Bid kodwa kinde ka kinde kiwuotho kodwa kang kokang Nyasaye mangima. Wakao jotuo duto mane piny mangima. Wakao jogo duto mano tuwe ko angne gi wach Nyasaye. Wakao jogo mawuothi apaya Nyasaye. Wakao sirikal mar Kenya bende Nyasaye wakete lweti. Nikabeti riebali makora chwich mondo giduto gine duong mari Nyasaye. Ero kamano kumweche duto Nyasaye mangima. Wasedonje sabato mari malero dhimbo machalo kama. Ye mondi tawa ko wuok e podho chieng' ma kawuono nyaka e podho chieng' ma kiny Nyasaye. Yenwa Nyasaye wafwenye ngimwa kinde ka kinde. Ni Kristo nowacho ni en ruoth sabato. Omiyo kane waserwako Kristo e ngimawa, ket sabato sikumwa kinde ka kinde Nyasaye. Jawinjo kamora mora ma gintiere, aketogi e lweti giduto kaachiel kod nyithindgi. Giduto kaachiel kod jambgi. Mago mawuotho, mago madhi lami kawuono, mago mochano lami odiechienge magiloso Nyasaye. Ine Nyasachgi giduto, nyisgi hera mari mogundho. Ero kamano kuom weche duto, ero kamano kuom yie timonwa. Yie mondi duokwa, nikech duong' kod pak waseduoko ni polo malo, e nying maler moloyo nying duto, Yahshua, Messiah. Amen. Jawinjo an Wycliffe Obote ma The Continuing Church of God. Kanitiere penjo madibed godo koda, my number na en 0793 57 6204 0753 57 6204. Gwana sim seche duto ka in thuolo. Penjo manade madibed godo? Gona si mondo wapuonjre, mondo wamed ng'eyo modhuro kokalo kuom Biblos mar Nyasaye. Mondo twak duto mwanyalo bedo godo oikwa ni Jerusalem kayo machiegni. Erokamano, Nyasaye obed kodu duto, Nyasaye otau duto e nying Ruoth Yesu. Amen.
Ne dongruok marwa.